Ayiwa nga tuwe chiko pechirala aja tiba muwe kuchai. Necho kulira kondabe njala ya yu ya bulala njala muruma chila vika. Asula.
Zee njala sinsi yesta.
Asula. Bage ngenda aja tiba kuwe kuchokuli. Ngenda bakuwe chokuli yoli okoje. Umwana atu mama. Tunalaba ofa. Ebirozo bikuli bubi. Ato seko ne njala. Aba ulizo babalinda balinde. Genda bakuwe kuchai, chai wange uyo. Bakuwe onyeko bakule necho kunyela kuchai. Ayy, mwana ya yuya. Paka naba uliza kubuza chichie chidi omu.
Maka, no kutunobu yombi.
Neoba no kutunobu lili mkuweso kewe bakemu. Tewe baka, I know. Manyicho itamu. Manyaba chala chemu itamu. Soko genonye chai oliokoje. Nzeba no mbeso vole da, I'll keep entertaining them. Nga boja. Yenda kuwa muguli le na wali waliwo switch efuruma. Oha. Katika aja tika afurumie. Kankole kumusala na mwemwetie. Hey mama anze. Na ya yangu we. Anyocha imangu mangu. Ni kati yao kankole kumusala. Ayayayayayaya. Ama uli reno genina agesanyo. Honorable yazi. Amawulire banayogana genina agesanyu era program ya jatieko malero lero chigwa lero we mutachimala kitegeza wali we nsonge endale je muliko naye nga honorable member of omubaka yaze era ge mawulire gendese bwe bubaka yampadde obubaka era mbulesi mbukube wano weddwa ekijja kijje kati nga olibu anywa chai. Te wali chingana kukola musala kati. Toli jonko lanti ya obu dene. Oli alimuku umuwa amanda azalie. Anso kere kuchi. Anso kere wana. Awakaturi chibia na minya parish. Kanso kere wano. Mux Eye Care and Optics from Jinja has organized an eye camp at St. Josephine Medical Center in Magamaga on 29th of August 2025 in Ibuwenge at Zeda Medical Center on 30th from 8 a.m. from 8 a.m. to 5 p.m. from 8 a.m. to 5 p.m. Naga mantino check up ezama so za bwerere. Then treatment eriku discount booking eya surgery eri free. Glasses. Balese ne glasses ezisoma. Bobato cha sobola kusoma buntu butono nga tola babulunji. Basazewo mkwano gwange ate babenga. Bakusembereza glasses. Mukadde kano. Kale, bagambi aba Mux Eye Care and Optics. Wagenda kubanga baleta olusisira lw'ebyobulamu obw'amaaso. So bakubire ku 07-02-4912. 48. Kanyangu wempite ite musala mangu mangu mchala tamalo kunywa chai inga tante tunada. Baroni and Sons bakolobu mobusike mberenge na kanyige ya maido akasawa fanicha akuma akasike mberenge kano baina akama sanyaze na akama anda. Teba ina bali wano kuritaji petrol station batu wala na balambula plot bulirwa buli olunaku siri shua na inga baga manti batu wala balambula ploti mwabagala okugula ploti mu district ye Kamuli, Yiganga, Mayuge na Mayingo nebitundu ebiriranyewo bagamba ku million 3 kitundu ja kubango funa ploti baroni momukubire gendo depositinge yaka center katono kolina batuunda furniture gendo labe chichicho inzo kwe gomba na wayagala sente za mangungo inachotunda entebe wardrobe sezenja ulo nebidala na hebu nobuma buwe mberenge batu nde mitualo anamwe tano atano chisinzira chichicho ya gala zero msambu baroni aliku zero msambu tano zero anamu tano chinana mukaga nkaga mumunana. Baroni and Sons. Gwayagalo kuono bupangisa. Aliku 0 msamftano 0. Anamu 5. Chinana 0 msamftano 0. Anamu 5. Chinana mukaga. Nkaga munana. I beg your pardon. Baroni's number is 0750 45 86 68. Thank you so much. Aha, Juma Mulokole. Aliwamune David Lutalo. Eno gundi yangu. Juma Mulokole. Aliwamune David Lutalo. Bakulete de echivuru kakundi. Richino chikambwe baba. Baga ambanti nge nakuzo mwezi mukaga. David Lutalo ne Juma Mulokole. Bagenda kujao makanga buyende. September. Omwezi ogujanga mukaga. Then omwezi ogujanga msanve nkera bali ku grand papa grand paz ebugembe. Grand paz bugembe. Then ku 12 kagumba mu kisawe. Kagumba sorry. Kagumba mu kisawe. Okuyingira mutwalo abakola mu mitwalo ebiri. Then aba vibe table ya mitwalo 5. Get zigura osa 12 ezore gulo. Paka kumacha. Abagala kubira pasa Juma Mulokole nga mwagala bookings, njagala tunda soda, njagala abebi okulia. Kuba ku 0753. Nsanvu mukaga, asatu mwenda, 01. Aja kubanga pasa Juma Mulokole, achikolera. Atenge nakuzomu, Sunday no, father agenda tuchalira kwa wano. Ya konfami nze. Oluna kwa rokta no father walusimbi. Agenda tuchalira kwa wano. Banange tetuswala. Tetuswala bana Uganda. Rokta no ra wikienu wikiju. Wikienu mama. Lero rakumika. Lero rakuna. Father agenda kuba na fincha. Father walusimbi. Agenda tuchalira kwa wano. Oluna ku uruencha. Yengo msosoldoti. Nze na musabie. Nemugamba father. Chikambwe. Ennaku zino stani asuse mu studio. Nze nchaza abantu obuchala bwabwe bebubulako. Muntu agenda bugenzi kufuka. Ngobuchala bubuzi. Agenda okwambala engoye. Ngobuchala mie. Nemulopera nemugamba father. Yenzo omwera achaza abachala. Waluo mchala yatuchalide ku Mama TV mu programu erikoti y'abantu. Mbuye yakeba kana yagenda musabo. Omusawo w'ekinansi n'amukozesa. Ngata kale ya mukaka na ye nati okube nduru kuba mukazi mukuru na afu no olubuto. Agenda okuzaala omwana omusawo w'ekinansi n'afa. Chokambu bukyafa buli musajja gweyegata na ye taddamu kuulaba ku kigambo mukazi. Amanyi g'ekisajja gabulawo mbu kati basajja 10. Kasita yegata kuna ebwa ati pa nguli agenzi. Omukazi oyo bwe mumulaba mumuduke kubanga mchala yeta aga kusabira era father byonna nabi mulopede ne mugamba munango msosorodoti father era wano musudio we wali omusajja gwe nachaza eri ku Mama TV ekiro mukoti y'abantu we wali omusajja yagenda musa nga yagale milioni 5 nazukukanga bamukubye ensanvu nga 5 milioni 5 ne mga father chala mutusabire ku studio eno, musabire ku gwanga, tuzimbe kerezia. Buli woli muna Uganda mpulira. Bwe bagambanga nti tuyisa kaboka kusonda muzikiti. Teka munga teweganya. Bwe bagamba nti kuzimba church. Teka muve muburu mwobo. Muve masabo bana Uganda nzimba. Labula. Nze waluwa uzawo ekinanse yangambye mbuna kapachu. Kulumbe lwa mzee Kaweesa tugenda kuluwa byange naku zo mwezi 19 ogwo December November ba ndoza 19 November nja kubamba bulira date yemvude mutwe sawo yangambye ngenda kuwe ente 5 olwansikiriza anzive akubamba namunga emvako mvako nzi kati atendi mfunzi ndi bulala ndeka ente ziti. Na ye kati mweba na Uganda, temu manche mwagala, temu ganako, temwe nyinyala, temwe sonyua, temwe rekereza, temwe... Muli ya woku e gamba, bo mtu wajia mjizi katibu hati, nga akulina. So father agenda tuchalira ko lunaku olwencha atusabireko. Era ekimu kubisinzo okumuleta namuyise ku testinga ko ku mioyo gya bana Uganda. Date ya fe ya 24th tuludde nga tulanga nti tugenda ekigenda okuba ennaminya. Abakatuli kite muswala ebintu bino bigenda bera live ku Mama TV. Live ku Mama TV bakulabe nga bayista ngo tudoga naye nga musaba otwala 5 mbuzi nkoko ndiga matrega maji kye bakusaba kyotwala. Imagine 70 million shillings zizimba nyumba negwa. Obukadde nsanvu bulimu emmotoka tipa. Obukadde obwannumye. Obukadde nsanvu bwannumye. Omwana omusawo w'ekinansi yabukubye munne ku mutwe bwe n'amuteeka wali n'amuza ku zero. Naye kyaki esawa y'ebirabo etuuka olaba abakazi bwe bafuna change. Ekinene ennyo basulamu siringi 5-10. Katonda ogw'owezo sente 5-10. Chachi zomanye zitagwe saba mulekwa mfunzi bawerera bakole emirimu gy'obusosodoti bakole emirimu sagala kwogerera kerezia oba mizikiti naye nsaba bana Uganda fetu ava kumulamwa tudemu kumulamwa oba ni mungo yagala kubera byombi kali musaboteka yo zo yagala naye ne muchachi tekayo. So father agenda kuwa na fe wano agamba nti no waliwo tickets ze mtwale ne kitundu mtwale 8 mtwale 15 banji betuze tusondera ne baona abebirwa dawe ruachinga siteka ku account yange muguru sha katonda agaenti o mwana watu omukise kirabo kyenna mukoze kyenna muwa yakikoze sabulunji Juliana agamba nti nsabo okozese obulamu bwange nga nkyali n'omumwa guno onkozese binene. Nja gukozesa omuzindaalo ate n'ekitone ky'ompadde. Nyamba nsobola okukozesa ekitone ky'ompadde era nsabo nyambe nakapachonzi gyemwa malala. Sabo okozese obulamu bwange nga nkyali n'amanyi onkozese binene. Kanyimbe obuzi lyange kusaakaala bannange naliwo.
Mmanyi nti mukama mmanyi
nze mmanyi omanyi
ajiwanzija abalala gye wabaleka.
Nze neegumya kubanga nze nkimanyi nti Katonda wange amanyi. Amanyi nti gyendi buli kyalumu n'awulira okusaba kwange ne mbalekawo. Mbalekawo bantu mmwe munjogeredde.
Nkimanyi nti mukama mmanyi. Bwe ntunula gye wanzija.
Lengera gye wanzija eri mu bumonde lengera.
Onwanira entalo abalabe ze baleta.
Kebera kuwachai
nene bweba imuka nga mukama woli sitya.
Hey!
Sisonga watenga siri na manyi kuna mukama tula muze oli wa manyi sebo. Sisonga watenga siri na sente kubagwe Katonda gwensiza esiyeno.
Chai wa muwade jaga namba gata vayo
woto nize nandi
na wino yonde mukame binduma
itwale awalabe wange
banzi chekoru kongolo
wentula mazima ndabanja watari kwe mukama yenze nandi batentia na kunandi jisewa nekwe kamukwe orazo orase mukama mazima oli mwesi kwa kwa manye yange sasira omunafu wanga mazina muge nkukabira kuba mu maso kwa chitange ebyonono byange mukama
mukama
watoni ze nandi badentia kusonywa nanga abansobya omwana omulide ulirawo 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 bachankalanye nyamba nsonyiwa nsobola okusonyiwa nanga abansobya omusajja yatomera Muzei Kaweesa leero lwebamuleeta mu kkooti nagenzeyo ku poliisi omulamuzi yankubidde essimu nagamba naaka ebyokusonyira ku rediyo tebikola by the way mumanyi olunaku lwe nali mbagamba n'omunsonyiwa omusajja eyatomera taata wange ng'omulamuzi yali ku rediyo ng'awuliriza yangambye nali ku rediyo wano nga nkuwulira bana nerabira ngu otumira abalamuzi banange bawuliriza puroguraamu eno Saba wechibu wa mlamzi amjamba ja nagenzeyo nenkola additional statement ne wangamba nyabu ebyo sonyira ku radio teka mbuwandi kentyo sonyiyo msajja eyatomera kitaofe tufe era najikoze bonna abantu basigadde nga buli omu ku polisi buli omu nga ntunulako butunuzi bwati natuse ku polisi nga buli omu ntunulako neva ku polisi ngenda kkoti nga buli omu ntunulako bwati nga akasirikiro kalyawo nga akasirikiro nze nsabanga mukama ne mganyamba nsobola okusonyiwa abansobya wadde nga bye bakola biruma naye tuyina okusonyiwa tuli byakulabirako eri abaana batulaba Come on. Jebansula mukama manyo malama kachankana ye nyamba solo kukoza sichichone chumande era saunyame onze jema malala nsabo kukoza se olamu mwange nachari na manyi Nze naimba kweli naimba nga temunda babino byempoganano ku mzindalo mwansaka zeddo naimba chovola Muzei Kaweesa yali musajja muimbi obanzireyo mukwaye mbikontule muntebe ya kitange mwe yayimbiranga Kanda bemo yomtukivu chana abalese. So mbade mbaga matiolina kurencha. Tugenda kuwela ni Father Walusimbi wano. Ichimuleta bana Uganda. Siswala. Mwesoti ngencha mugumetu sondeyo wachiri obusawo bwa seminti obuta tuswaza. Hii oliru omutwalo wenkumye bilio wenkumye sa tugenda kuwela rede kwecho. Tugenda kuwela ni machanti owolukumi owomutwalo owebili. Tomanya mukama chono teka kusimu eyo. Eya Father. Lwa encha. Tomanyichi cha mukama chana akudiza gezesa. Gezesa omukisa olunaku olwenkya owakasa okaseminti owebbat owomutayimbwa lunaku lwancha. Njagala kulaba okukkiriza kwaffe bannange kukomawa. Owachayi wuno tebamuwadde wotajjaga akomyewo era guse ndowooza ali kale kale. Kale kansembyeyo kino ekirango banaffe aba trustable clinics bano bagamba nti bakakesa mu kujjanjaba ekirwadde kya ulcers kye bayita eddagala baliyita pepnid. Ekayunga bali ku Perimaya kumpine Equity Bank. Eiganga bali ku kizimbe kya Jesus is Lord. Wano mu kibuga Jinja abali ku Matra. So baga mantino bakubire boboli nechiruwa decho nga ausa zikusumbua, obe jagala, ozimbo, rubuto, wava kumatoke tonyo wa mata. Ebinye watobidia kuba ku 0-5-0-2-27-5-2. Aba pepnid bali ku 0-5-0-5-0-2-2-5-5-2. Kali, tugende maso ne programu ya Fena te yuluna kuruwa lero. Ngambi ya tugenda kuzanya bingo, saba kumavivi, saba, 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 saba. Kwa memu kama nze navamu kubero mwano muna kukati nafuka mfunzi. Siriko mama, siriko tata, monsintu nuli degwe. Mukama jine mitu alata anezizu ngobu zunzi. Nakazaga babu lirunako mbade ntesa. Abakizela Gaming Technologies lero batunulire namba yange chuma kirabe namba yange emitwala 5 osobola okugula ku makebinyebwa akemberenge you can start from there so gena musimu yongo mazo kogera no mutonzi wo onyige star 281*#. Boba mwana musomi ngo daga fizi gezesa kumukisago olabe thadi tamu omuka mainzo kuchiku kolera. Nyiga star 281*#. Teka mwaka pesa. Tewera bila pini namba. Buliruwa nyiga yes. Bakutuwa la kustepu edako. Buliruwa nyiga yes. Bakutuwa la kustepu edako. Kali. So mgenyu wange atuse. Njagala tutandikira awo. Hajati.
Wanji maminaka.
Hajati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ngawe karobozi kachari kachagani deje kabad.
Mami birozera.
Biroza myone agenda natsada. Bindi bubinze bindi bubyera simanyo barida. Boza kugwanga gwe. You are back in action.
Salamu alaikum.
Abana Uganda muzala. In action.
Yenaka.
Nze nombere nabadde manyi. Abali ku TikTok kale muveyo tugende ku TV. Muveyo. Muveyo ba baby. Muveyo ba sweet bagina ne bava eno ku TikTok bwe batuke eri ku YouTube nga bagamba timu kuzunga. Tutuse. Mbubambare muzunga temutugwira temuje mpola. Mbaveye misinde. So, noro ensonge yorwalero nina hajati. Wakubanga hajati buwa inengeri jatye mumutuza mworwalero. Mbanja gara natunulabulu njeno. Nangene mwurawa. So, mbasaba mutereze muko katono.
Muna Uganda munage kanuke kade koba doli ndirira mu program ensena womanyira ebiri mayumba gabantu mujisenge ne mudiro
muzeyo omwana wangu
omwana si wangu
chechi kakasango omwana si wu
yango ba kuchitanda nalio kafuna olubuto kaze
wetasima na mwamisha mwamu hamyo na
yanda muulirize
Oli mukozi atali mu kibiina ky'abakozi kyonna, kanuke kaseera eddoboozi lyo liwulirwe. Ministry y'ekikula ky'abantu, emirimu wamu n'ebyenkulaakulana, n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga, bali mu kaweefube w'okuwandiika abakozi bonna abatali mu bibiina, abeetefutefu okwetaba mu kulonda omukiise w'abakozi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu wamu ne bakkanso ba zi disitulikiti. Kaweefube ono w'okuwandiika abakozi abatali mu bibiina wakutandika ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'olweggulo okuva nga 18 paka 19 omwezi ogw'omunaana akomekkerezebwe nga 2 omwezi gwe gumu 2025 ku ssaawa 6 ez'omu ttuntu. Ebyo bwe binaaba biwedde, akakiiko k'ebyokulonda kajja kukola enteekateeka engeri ebyokulonda gye binaddukanyizibwamu mu bifo ebinaalondebwa ku buli ggombolola, ekibuga oba munisipaali ne tawuni kansol okwetooloola eggwanga lyonna.
Okwewandiisa olina okuba ng'oweza emyaka 18 n'okudda waggulu. Ebbaluwa ekakasa nti olina omulimu oba kontrakiti, ng'olina endagamuntu, ng'oli mulonzi eyeewandiisa, identity card y'omulimu nga tennaggwako ate nga teweewandiisangako mu kibiina ky'abakozi kyonna. Okwewandiisa nga kuwedde, abo bonna abagwanidde era nga tebali mu bibiina by'abakozi bajja kuyitibwa beetabe mu lukiiko ku ggombolola, ekibuga, munisipaali oba tawuni kansol olunaatuula ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 okulonda abakungu 10 abanaakiika ku disitulikiti.
Okumanya ebisingawo, tuukirira ofiisi ya Permanent Secretary ku namba 0414-730-740 oba weereza email ku ps@mglsd.go.ug oba akulira ekitongole ki Kampala Capital City Authority KCCA Chief Administrative Officer oba Town Clerk mu District yo, ekibuga oba Municipality.
Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ekikula ky'abantu, abakozi wamu n'ebyenkulaakulana nga bakolaganira wamu n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga.
Makapashu wange muwulirize tayita buzibu mande paka lwakutaano ssaawa 3 paka ssaawa 6 obala kuwuliza seno Makapashu ujakiwulira
kale. Twakiwulira wulira dda, tunakiwulira mirundi emeka. Munzikirize, njagala kwebaza baada ya bakomplaininga ku kufuna kwanga amabugo. Nze sibayi kikiba lwaki mukomplaininga, naye nze si sagala kulya kya muntu n'esimula ku mumwa. Ate ntasiima bannange, kibi nnyo omuntu okuwa n'otasiima. Munzikirize, nebaza omukyala gwe bayita mukyala muzaale Edith. Ono mchala member wa Mothers Union ku St. James Church. Omchala ono mkade kadala bika ingi demiaka nkaga kunariyao. Nkaga kunsanvu. Omchala ono banayuga nangina nebaga mamwete gekele ne mugamba bia kusaga. Ono mkazi kumiaka eje nsanvu. Ya? Ya mfurudi. Omwana muwala ya Parkins echuma ku foundation. Bas.
Very beautiful woman.
Na yo mulaba ku at 70 nanteza mukamansa bompangaze mbebwentyo banange.
Naka.
Walabye chuma.
Na byo mukyala nange nentandiko okwogera obwama ningamba mukama foto taddewa.
Kati yene sawa. Na yo kunyinga
tamanyi wa myaka 3.
Banango omukazi mukama nange ntu sakawo. Omukazi ku myaka 7 nga asabude necklace, earrings, lipstick. Echuma waliwo abantu banyinanze bakola awo batunda motoka awo mukati awo baji shafiki. Yanga chichichino. Ne mugamba oyo yandetedde amabuko. Sigana naga kubawa. Omukazi yandetedde amabugo roda nenkwata kotama
ako mukyala nange nayogedde obwama nga apa
nangamba mwana wange oli muzukulu waffe kunze ntya mukadde ndi oli muzukulu wa muyodi kati gwe mukaweesa bamuzaala awo nga tu mwana wange leka omanyi dimitiri ya nambi nze nange bulijjo ninamu abange Mufu dengendo bewa nila konze smile na ye mama nga kutegedere tinti yori wachika change. Yangambi eranja gara otegere umanyo kumanyaga na chikuru. Otegere neba nyoko abali yeyo mu Amerika. Na teza mba mwe mufu de. Kale no mchala mzare rakubango umami wafe. wa mwami wa mukadoyo wa miaka 80 yalwala pressure ne sukali bamutema ko kuguru na yaba abantu bayi bagalana babera bwe bati
anti omuzungu ya gamba true love never grows old
bali oyinzo buli lunaku babanga baifunyejo buli lunaku babanga baifunyejo mama mchara mzali nkulamusiza nnyo neyanzize ekigugu neyanzeege abawagizi bange mwanda z'omukwano wallahi okusiima kuzibu naye nasiimye oba ndyebaza pakadi I don't know but thank you so much njaga kwebaza ne mukwano gwange bamuyita Nanteza atundirawo mukatale ku Nairawo katale ku Nairo neyanziza nnyo amabugogo gatuuse nagalabye munange webale nnyo webalire ddala olunaku olwegula mawulire genina agessanyu twabadde wano nga tuteesa kino tuteesa kiri tuteesa kino tuteesa kiri honare bonga tajja ku foundation era nze nabadde manyi tajja tiwasuza bulungiko okulaba ku mulenzi wo nyabo wawulidde otya nga omulabye nze nkola ebitasoboka
Naka.
Ewanji.
Ogulumizibwe ekiseera kyonna te mukama akuwangaze bisiibo na bisiibo.
Mukama mumugambe ankoze sechi. Kine kitone kye yampacha.
Naka. Olaba ngenda funa justice.
Mukama wa.
Owenkanya. Nejenzungide yonna yonna. Olaba wanu wenfunide owenkanya.
Ozunze.
I can't even cry.
Tokaba. Ozunze.
Omuntu nagamba change.
Bao narabi ya kuwawe mpapula za Justice Center. Narabi ya kuwawe mpapula za banangi.
Bio narabi ya kulimba kufera fera. Kulimba naka.
Na yenge bio narabi chalia uwa ulidoti ya ngumrabi yiko.
Sina nyocha manche na ulida.
Choka ato nafuna kuturo.
Na kuturo natufunye kururuo. Gwenga naka.
Na yeso sikulaba kumuntu.
Mulaba kocha nyamba chisawa zino. Abana taba wafizi, taba wakulia. Mbuhona lebo. Hona lebo chikaa chinga. Familia yejo inota andikira ko.
Nzeba nange.
Ovuke moto kanaenga tovu gamazi. Naenga abana wato manche balia.
Kakati nkorentia. Soke nkubewa malwebo ziga hona lebo. Soke nkorentia.
Naka simanyi gwe kyogamba.
Aba uliza ngolentia mba wechi. Kuba byo nambiri na nzeni naka sumuruzo kati. Uchamu manyira. Lero nzeni nebiru unji wanukumeza. Aba na mwache koze. Aba wade weru foundation waga ina. Tuwa furumie mnu waga nainga chichiba nangi. Mbo tuwa oganye. Aba nainga abadi weru basa asira nzari munda.
Exactly.
Temutu kangao.
Naka peini.
Bulumi.
Bulumi omuntu gwe natandika nayo kunega nanti sina kye namuwako mu bulamu.
Erawe yakakasiza nagato inache wako.
Naka bantu ne ku ground gyakolera nga bagamba nti muje. Okuva empumu de gye twatandikira. From zero.
Yakubuziza gwe mukazi we kambula muwe wa musango ina bakazi ya.
Nze saba manya. Abonze saba manya. Omuntu yali ogu. Era yoyo omukyala gwe manya. Bano bonna bazenga afuna bansanzeyo. Abo saba manya.
Kati gwanti wa mugambi ekigambo nti okya mwagala kyokka ye nakugamba yita kya kwagala.
Nze mwagala tata w'abaana.
Naja titobanga omusajja ono omwagala nga si, kubanga aja ti natuuse ekiseera ne ndowooza. Singa wali ongambye nti omusajja ono omwagala oyagala tumuze. Nze nandiyiza byange birala.
Naye
gwe wantunuza mu kyanju n'akabatu banzi babantwala. Era honorable wamulida yagaye nti ha we bakukwatira musango. Nga mukazi ya kulopi wana kapachogo tosubira guwangula. Kwaka mwalo oze saba sajja. Ntinze mninabera kusaidia mwe. Songa bambi na uliriza saidi zombi. Kati gwe singa walio ndiride munonga mba naka. Echa mazima. Omusajja mchia mwagala. Nze nandiba deni nenge lienda la jenchikolamu.
Naka.
Na yego wangama nze njagala njuu sicha agala. Labo omusajja bwe yatuuse ate nudda mu byalavu. Ngo cha mwaga.
Naka.
Tetuja funa vyombi.
Ololimi sika sengeja. Osobolo kukuba wechitali choba desi choino kuogera. Kubanga ololimi
sika sengeja. Katilavu yako mede wao. Kubanga wabrijo wechu achuana.
Inzo kuda.
Bandanga watuliriza. Singa mwala biajati. Kwe ya badatu nulanga onarebaze. Nze sija kubaru isayo. Kamba tuare meeting ya feyolu na koregulo. Nenga ya vudemwe bibala gwe chobo manya. Tugenda bero kwa tuulirize. Deno ruvanyuma tugure wa masimu. Kuchichiche tuatu useko. Tutese. Kati abali ku TV bomba ya ambi mtia. Abali ku TV bomba. Kumanze nina marawazi siso wala kuba. Gundi honorable ku TV abali kote awo kati ebintu ebimu tubyetaaga muko justice nga bwe tukyanoonya wabula amawulire amalala ge nafunye era banayuganda mwe mugenda okumbuulira gine emisango gyansobedde natuuseeyo nga honorable amaze okujja omusango gwa lavu ne gutuka ono gwatangambako kuba singa yangamba nti n'omusajja mwagala nandi badde nkyadressinga mu ngeri ndala nandi badde nkikwata mu ngeri ndala. Our name is firing. Honorable, nayade simanyi, nti omusango gwo kusobya ku mwana ow'emyaka 15 gwe mugwo gwolumiriza nti yamukozesa omukozi nti gwava dda mu kkooti gwagwadda n'okugoba baagugoba ne ngamba nzire mungu tiginye tugudde mu buto oba naye we tugwe okusinzira ku recording eno gyogenda okuwuliriza amalobo honorable ge yatwadde yagamba it's okay. It's okay. Nze siniwa ina kubuzibu chechindese. Nze mpe egwanga. Saidi yange. Na ye bifana imbyo sijabala ga. Marobo zige ngendo bate ilamu. Na yenga. Okusinzira kuchiri wo. Ujetuna amalira. Gweje okubo ombulira. Chieta agatu demu tuuliro musango guno. Oba angabu wetu watu sao. Tugende na ye chechecho chetu watu seko. Ajati na ye ajatu buulira. Ayagala tutiginye musango guno gudemu okuulira buto gutojere nze just it's a call awe nakugambye nti nze nkuba mukubi sakubide manager nga muzungawo buli namba ya simu njirina wano oba mulamuzi wawa oba wadi oba one era na wemba mubyagala nga tutandikirawo bobo gami kubanze chenjagala mtu kuva mushweno mu program eno ofunya obwenkanya ero ino okumanya kicho yagala echa kuleta. Nzo kwange nagukoze bulijjo nonya bao uyo yaze ku table tutude tuogedde abauliza tubibayingizamu kati omusango mweno koti ya abantu eno mu program enseno mo fire wetu agalira abauliriza twauliza jati kumala na kubiri kati che kisera oba tona le bayogere sawa oba ayogerera dakika naye nga ayogedde abasajja bali megamba nti naka ye kubira naka aliye kubira abulire batwala abasajja abakazi fatuleta mti saba muulirize honorable sebo producer wangi abo ku TV oge tugenda kusigala ku bus kali mumpe ebikola abali ku TV matu wano kulutimbe bagaye mwe mugenda kugwerayo wano ku mzindalo genda kugwerayo wano tina nyo cha bakolera mubere attentive kanzi je tovao
iwe
mwana iwe nuno ya sente da mwana nazade ya sindikira okuva kuluya ayo okuva kuncho ndi mulaini
zena ntio okuva kuncho pwi 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 ndi mulaini kufuna sente diva kuluya binemye
mutebo ni abonia banaife aba big chief unity baidi okumala we chizibwe eche cho kusimba laini bagabira abantu sente ediva kuluya bakusindikira sente kuva mu western union manegram oba transfers ku sente da banku bacheyo ate kirunje ekindi ekibaliku sente da banku bacheyo tida kusimbira laini tukila weba kukolera ku banoba agani kwa Iganga ku Old Market Street okulira na Soul View Hotel okuli ingiriza Iganga Municipal Council Primary School Bay Unit A olwe nkolenu ngamu
Bakagwa, tuogele kukuivutiriri mukagwa. Ii, mchewuli ilevurunji. Reko Cubes ku string. Aliwa no kugonza mfumba yo. No kuongela mwabu wami. Reko Cubes wabu mwaburunji voidi. Butibu terewa walala muka saketi kalala. Sika wabu sike. Oyuze, umementuleka Reko Cube. Kalala kukalala. Akarungibu wabulunji. Tiwakari kuonuna. Era mulimu Ion Boost. Ayamba kukuma familia yo. Ngana mwaburunji. Karena akasiru kutaivuti mwifumba. Mbidolio. Funa Reko Cubes ku string. Kuiduka liyo na liyo neri kuli okumpi. Uwamese mere yoburi kisira. Reko Cubes ku string. Echirunge chaburi kisira.
omuzaire tebereza nguo wangu ile school fees owa mwako mulamba sasula busasule school fees ngokoze samomo niga star chikuminka gana itano star china na hash olonde ku school pay sasula school fees wegeite kuba na mukisa aba wangu zibaife enkola novu kwa kulizo bigobererwa MTN awalala titukomezekeka.
Mwana iwe, nonye sente da mwani nazade ya sindi kilo okuva kuluya. Ayo okuva kuncho ndi mulaini.
Zena antio, okuva kuncho pui 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 ndi mulaini. Kufuna sente diva kuluya, binemye.
Mutebo ni abonia, banaife, aba Big Chief Unity. Baidi okumala we chizibwe cheche okusimba laini. Bagabira abantu sente, ediva kuluya. Bakusindi kile sente kuva Western Union, MoneyGram, oba TransFast. Kusente da banku bacheyo. Ate chirunje chindi echibaliku, sente da banku bacheyo. Tida kusimbira laini, watu kila weba kukolera ku banoba agani bwa iganga ku Old Market Street okulira na Soul View Hotel okulingiriza iganga Municipal Council Primary School Bay Unire wolwe nkole nungamu
akachiko kebyo kulonda mugwanga kategeza bonna abalondeddwa okuchikirira abakozi abatali mbibina bya union ku magombolola town council division ntitaba meruka ku district oba city okulonda abana abachikirira nga ba delegate mu bitundu bya mwe wakuba ula kutandwa wicheno nga biri mu biri omwezi guno ogwo munana 2025 mwenna mukubirizi bwogoberira bino wamanga okulonda kuno kujja kubera kwa kaboxi eri abakozi 10 abana achikirira abatali mbibina bya union okulonda kwa kutandika kusawa emwe yokumacha kasitawo nabawa abalonzi 10 tandikirwako eranga kwa kufundikirwa kusawa 10 ezoleggulo wabewo okubala obululu n'okulangirira ebivudde mu kulonda akacheuka ebyokulonda katikategeeza abachikirira abakozi abatali mu union ku magombolola town council nez division okujja mbunji okwenyigira mu kulonda kuno okwa district ne city omunava banachikirira abakozi bano mu bitundu ebyenja ule byeggwanga obaka buno bukutusiddwa akacheuka ebyokulonda aka electoral commission.
Wana bali ku TV munsesa mbwaja tisala wochi oyagala obosa oyagala nyumba obo yagala lavu baveko bano wama baveko mbaniriza nyo tewera bila kuzanya bingo na kurwalero nyiga star 28 star mukaga hash tewera bila pini namba obo liku Airtel teka mpini namba ya Airtel mobile money obo liku MTN nawe teka mo pini namba yo ya MTN mobile money nsaba bali ku TV mukirize tugenda kubera nga fenna tufunira wano marobo zigano uruo kubanti tetuasobode kubera nga tukuata honorable ebifananyi uruo kubanti halimu karulu ate mukulembeze nga tetunaba kusoka kufuna bujulizi ebya aja tine aje ebya kebye Kampala muabira ba tuba tusoka kuagala kweke nenya aji honorable wegumu kamuvi ate mnange tuba tukwe bazachi kukukukona mulimu ogu tuchakola due diligence twaga kumanya rachi koti ya muta ba musibe miezi mukaga na avayo omusango gwa miezi 3 miezi 3 na avayo omusango gwagwa bano nyanga bitu nga bya bulimba bya so byonna obutambi mbulina actually honorable aina katambike yandetedde tuzanso kenza nyako kano aka honorable kanso kenkaleke so kemba zeke mabega katono mujo kila haja tiyoluna kure ya soko ukuja. Kwa bine bintu njagala tuwele fair. Haja tiyo ya soko ukuja. Ya rete nsonga ye nyumba. Na rete neyomu honorable kubanti ya koze so mwana. Ila honorable ya re sobu julizi. Naganti echimu kubiansi uza mkoti. Tewali bujulizi bumara. Ubundu mika. Ntidala chitufu. Negadanga no mkozi. Ne house girl. Nagamba nti ajati ye yalinga apika mu mwana nga amugamba ebigambo ebyokwogera era honorable yakubyeho wana akatambi banayuganda kansoke nkabawe bayagambye nti njagala okazanyira eggwanga katambi kano kagenda paka mu balamuzi waggulu eyo kama yansaside nange ne ekantukako simu mununu na sevinze mumbu honorable wa hajati. I mean haji wa honorable. Hajati wa honorable. Hajati na yembu arese na ya ina katambi kagalo kumpa. Omala laba bao nga mpade katambi.
Sika kakati.
Eba nangi. Mwanono. Amangu wago uina katambi na wakajeyo. Kena katambi teba banga bakanzi vieko. Nga kanonya sikaraba. Akatambi, obutambi buli wano buli omwa ina katambi ke. Anangi. Soko linda katambi sikaraba. Ni ya biya katambi.
Akachiko kebio kulo na mugwanga. Kategeza bo naba alonde dua. Okuchi ikirida hapa koza batali mbibina bia union. Kumagombolola, town council, division. Ntitama meruka woku district yoba city. Wokulo ndaba naba chikirida angaba delegate. Mubitundu vya mwe. Wakuba ula kutanduwa wicheno. Ngabili mubili. Omwezi guno gomu na ana kumibili mwabili mwe tanu. Mwena mkubilizi wogobe lila binu wa manga. Okulo nda kuno. Kuja kubela kwa kaboksi. Eri hapa kozi kumi. Abana chikirida batali mbibina bia union. Okulo nda. Kwa kutandika kusawe mwe yoku macha. Kasita wana wa balonzi kumi abatandikirwako eranga kwa kufundikirwa kusawa 10 ezole gulo babewo okubala obululu nokulangirira ebivudde mu kulonda akachoke ebyo kulonda katikategeeza abachikirira abakoze abatali mu union ku magombolola town council ne division okujja mbunji okwenyigira mu kulonda kuno okwa district ne city omunava banachikirira abakozi bano mu bitundu ebyenja ule byeggwanga obaka buno bukutusiddwa akachiko kebyo kulonda aka electoral commission.
Otalia tairogo, amazima galindi, echiru airecha kansa, ni mukenembia, chirio era chikali wo. Toi kiliza kumita mpulu minga, Rays of Hope Hospice Jinja. Aba kwa lina mdistrict ya idemusoka, nede etolo ire, bali wo. Baidanda mpulu kendezo mpulumi, eri abalo ire, aba kansa, ni mukenembia, kuwerere. Baga ana idinda kuchira road, ploti kuminamunana ba. Baku kebele, okupa kusawa waina edo kuncho, paka sawa muenda, edo regulo. Abena maingo nebu yende okusaba kwa ime kwa iribu amu kuba Raise of Hope Hospice Jinja baigwire wo office daibwe mubitu ndwebio kuba ku 0 7 0 7 7 0 7 0 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Herbs Ginger abakutusa ko bubaka buno.
Anang mbade ntandi so kutuya nanga akatambi kalaba ko balenga ani yabye munakatambi ngakana akatambi ona lebo kwa sibide kakati abanegenda kambatere ya akatambi kano tujajingira okwo buli omwajja kuwendo woza ye sagala ku omwana honorable yalese akatambi nga agamba nti bakwata ajati mukatambi kano mbu nga abulira omwana ebyokwogera bwena uliriza akatambi kano kalaga nti ba recording omwana ono made omukozi nga aina bya nyonyola haja tiono sabo uliza katambika nkunyonyole bulonji
ana sako gra kuni dadi kapo runga kaze sama ze shisera shinene nga kwesisa ya idanga madi gal kupera tandi kira okunkozesa aya ndiro kutoroa miezi ebiri
aba uliriza ono omwana yono haja tigwagamba nti no bawe honorable abadamu kozesa nti era yali amukozesa okumala ebbanga lya mwaka kati omwana ono mbukana akatambi haja ti ye yaka recordinga mbu kugamba byambu mbu haja ti ono ali mu studio ye ya recordinga akatambi kano ng'omwana agamba wa miezi ali rubuto omwana bagenda omutuusa mu koti nga tabangako rubuto naye wano mukatambi agamba mbu yali abuulira mukamaawe ono hajati ati nina kyenenda okukukobera ndi rubuto lwa miezi ebiri zaba bawuliriza mwekenenye ebibuzo bigenda kujja ebibuzo bijja kujja mugumiikirize wulira
Yaidanga madigal kupera tandikira okunkozesa aya ndiro kutoroa miezi ebiri
muri rider anga gaira nkozesa uri rider anga nkozesa no kugire anga nkozesa ani mane kapuva alimu kanko ambunto gera mwenja kogera ja kunkoreshi bakogera ra kubandira okutu aye tija kutora Adana kikoyo ni baba wange wana bona. Nabo mshalo bashidi nti nondiro butoguru. Kuba ne idagara lyo beirompa nganda ile tirimira nganga andiso. Andiso live. Atewa babu balikuenda kusisingana. Olwaidu olwaurundi olwaduzi balikukwenda balikwenda ategera mwene lubuto kuba buli lunakobeire idanga nkozesa n'obwire lyo lwankozesa watuma bakivanera bategera nti nonkozeisa nirwo lwabinga bakapolu bajja kuluya wabawa ebitabo Wana wankozesera babitegeera. Nirulero kapolo lwamukoba nti nno bajje basala enviiri bona bategeera nti nno nkozeisa. Manya tijja byogera endira obutaata enzira kyalukozesa.
Era awonawo naakukozesa ngaye lwaki tonkobera kubanga weenamiidi oli mwana muzibu eno waabanga toyogera yaabanga toyogera
ntogera mumuli gyakyankala nanaye
ekikoba buti bw'oyogeire tetujyakya kuba olweddera twakyankala nanze wano yalumuka wira tegeeza bulido ndinamuwalikwa wange munumba ayo omusaadde ono okulambalanga ku bakozi bendeeta anangananga ki nimubakazi gye abayo naabikola oba ninze gwajooga gwatuusiza ku ekyo omusaadde yajja kundisa puresha wano yalambala ku zaitu n'alowooza nti bamuwaayiriza aye niwe wano ekyana kire kigundi ekikozi kye nalinako wano kyayogera baba kapuulwankwanakodi bikibiki nalo ekitegeeza omusaadde ono azina mukatiibwa ku kitiibwa kyeyefulaye ndijja okwanika okyo ndijja mwanika ndijja omwanika alijja kitoolamu endawulo anti yanzirabo nanze nzira mugaso gyali nze tantwalanga mukazi ambonanga kasaasiro buli mwaka twaba mudduka wamukoba ku kino aye lwaki toyira waka aye yakulinda wajja mutawuni yaira yalambala ku bakozi wajjanga mutawu ndijja muswazaye bakazi be bonaabona ekyo kiweire
Bas. Akatambi kano ajati okamanyiko.
Nkamanyi.
Sembera kumzindalo.
Nkamanyi naka.
Akatambi kano honorable yakalese.
Nze nakamusindikira.
Ngo recording omukozi.
Nze bwe malo
yogera kumzindalo.
Bwe malo ku recording ne nkamuweereza. Namuweereza bu recording nga busatu.
Ekyenja ule ekiri mu katambi kano ajati. Omwana ono engeri gyatandika mu recording kubaga ogamba nti omwana bwe yali akugamba nti ayagala aina kyagala okugamba okawuliriza bulungi
nze nakasindika
nti nina kyenjagala okugamba omuntu waba aina kyagala okugamba weteekateeka n'omu recording nga n'ojjayo essimu jjukira watugambye wali oli mukiyigo ng'onaaba wali toli mukiyigo bwe watugambye
omwana nyinyonyololo ntuuka bwenti mugamba mpattawero yange nechi ne sabuni maloku nabandi okentuule nyingire ekinaabiro omwana namusanga ku mulyango
omwa wayingire ekinaabiro ajja timbufunze
atiwuliriza naba omwana ngamba mama sakwogera kuniwe eriyo byene ndo okukoba mugamba kamaloku lachi okunaabanzi je tukole nga sina simu kamaloku naba nengenda ne naba nenfuluma nenzija wano tandika okwoza obunika bwange bwe ntandika okukunya obunika bwange omwana n'atandika dadi kapuulu kyenva ngamba ati dadi kapuru chi ati dadi kapuru nza nkozesa bichi bichi na mkwa anti be lekandete isimu mfune chi amalobozi na yangu wa yangu wao na aleta
ngoli bwerere mchinabiro
na ina tawe benga mvude yo mchinabiro na kwa bujulizi bujja kuvayo
kuma mwana one ngerije wa recording
amo na kwa bujulizi bujja kuvayo
Nsaba kuogera koni omuntu bwakuganti olaba abalamuziru wachi batunulira katambikano ne baroza nti oba bya buyaye engeri je wakarecordinga omwana bwakuganti chanja ulonyo omuntu ngabadde ayogeddeko naawe ngaddamu gwakubiri kuogera naawe naye ulira
bwe
yatandi
ulira bwe chali bwe chali
Chitegeza nti ono omwana mu kugogera bino wali oreddo olinesi.
Nedda twogerera wali wabwetu. Wemba denjolezo obunika.
Banna Uganda bagenda kwanalyzing omusango gwo guno gubengo ogwajja ti batandise do complaining.
Naka.
Cheche mulanga abasajja bannange.
Naka.
Musajja ono yakoze so omukozi obajja ti oyagala kuzza balo.
Naka. Ekigendererwa kyange kyabadde kya nyumba naye omusajja yakozesa omwana ndayiranga siti agwentya Katonda ngenda kuwa katambi kanulange kenina ojja kakasa naye nga nze si kyekyandeese muno nagiridde gwa nyumba lwakuba wangamba nambulule ennyumba bijja bitya okutuuka waawo si yali intention yange yokulambulula ebintu bino naye nina katambi kano naba abami bennyini bananyini mwana ojja bawulira muno ojja kakasa nange nkalina Naka omusajja yakozesa omwana. Owulidde kiri kyenjogedde ne ngamba nti
omubadde hajo kyamwagala. Oyo omusajja honorable kyamwagala.
Naka nze njagala nyumba yejje nanona wano. Nanoonya kufuna wensula n'abaana. Kubanga honorable ye yadduka wakana agenda n'atandika ng'okuddanga wakanga siri mu nyumba.
Damo kibuzo. Omusajja oyo honorable okyamwagala.
Mwagala.
Katika mbatuwale katambiko kajira kapozinga. Era nakondoza kali kwebyo.
Ojabi ulira.
Katumalo kuwawa uliriza saidi ya honorable. Then tulioke tudeka ate ye uwe mabega.
Kajibawi.
Abantu bano bamanyi. Omukyalo ono nalindi wano nakuyitako okwemabega ne tunyumyamu. Era ne mmuddiza okubaka. Muli n'alowooza nti wampaki?
Sente ya.
Ng'alaba ndowooza njogera ludikya. Nyamboe. Omuntu okunoonya obwenkanya is a right.
Ya, dembe lye.
Dembe lye. Kati nampitiramu mu nsonga ze. Leero ze saagala ndwe ate mbwe ate kuba obadde ozoogera eri. Ngaona lebotaliwo kati azze na bano bamukubaleese ng'abaki abajulizi so mu bufunze nasuuga kubono ye omumanyi naye akumanyi fenna story z'obadde olula ntizimanyi wabula nkusaboddiremu atabaddeyo kyoyi byatandika bitya kyoyagala ne kyetuzzaako mu bufunze
nakatufunzemuko kubanga isu ziri bitulizihandulinga at once kubanga simanyi kati isu eni kubanga radio Wanga yesterday I called the radio. They don't for the carton of one, but the name improves the Uribe. Cutting now with the issues, Ziri Billy of Sinzira. Cutting issue chi, but not for the
issue chi.
A zombie.
Issue yali ya nyumba era kye nakugamba before nombuuza era nga nina okunnyonnyola tocha yonna yonna eva ku ki nga nina okulambulula nti kyava ku mukozi yensonga lwaki omwami agamba kusasula ki sente atuka okuleeta gundi akapande bateeke ku ki ku nyumba oteeka ku banka property
anti kyenkubuuza nasoluka honorable yamala mwamala genda Mwamala gena mkoti na yoka yewola sente mubanka Ndile yamala kuata mwana Na yoka gena mubanka
Nenda before Bine vito kuhapeninga Na yeka before Chino kuwe na ongera kuchangala na wakakula shi Kwa jia
tatuwa mmele, takola chiero kujaroni yalimu kusikonguwa.
Naka, ya sula wano, mito visingo hundi na vulide, you just question me, I answer ya.
Mbize chema nitero kumanya guo gamba, mti nasu huga, iso kira dala chisagara tujibu, sema aso, kubanga oli honorable, mze wabucha kumacha, tokuronda,
mwembe agasi,
mwembe wangu wa,
mwinyari yange diri, biyono jinja.
Omanyiru achinze, interest yange, erinyo kuchitikwa chokwa honorable, tulonda, tulonda baba kapa.